Magufuli tubebe, baba tubebe, Magufuli tubebe, tuna imani na we. Nato zimecha tumia Tunasema tubebe Mbama tubebe Magufuli tubebe Tuna imani na we
Magufuli tubebe Mbama tubebe Magufuli tubebe Tuna imani na we
Kwa tuna iamini tutafika salama tubebe Mbama tubebe
Magufuli tubebe
Wanyonke tubebe
Mbama tubebe
Masikini tubebe
Magufuli tubebe
Kwa nguzo